It's only entertainment.
Ndinapesa chipepi antwadziwe sindimachibisa sichapatiwe yemwe sikumuwawa atiwe koma ichichi ndichanga chilindiwe sichingasa kupatse mpindiwe chimakhala chili ndine usimfa iwe vuto lake iweyo kusimfa iwe umangogwira akazi wopenga mapaiswe za ife ndizokoma zothira kale sitimvetsana kuwawa tsabola wakale uyuyu ndi wanga sitemplale ndikanena kuti ndimugaya simphale kutentha ngati nali samala na bale akusungira shuga wonyambiritsa mbale mkazi uyu ngoyiwa litsabale amagomedwetsa ngati anthu wandale
mamimilo chikazi chaonekapo mumachita kala ngati ya mvidiyo mamimuli mpiluwe ngati kafiriko mukazafuna banja ife tilipo
ndinu waifi matiriyo tiriyo tiriyo
waifi mati ti ti ti
waifi matiriyo tiriyo tiriyo
waifi ti yeah. Ti ti ti
ichi ndichi ndiwo koma simpiru sindinachite kuchiba koma ndichitiru ichi ndichi pepi chotsadza firu dzina lake ndinaliika kale pawiru chima ndikumbutsa makimu aupiwu mahopanga akuprimary kumphungu tili mafana oyankhula chizungu chihade chocolate skin ndimamufira khungu chibebi changachi chandipatsa khungu ndikayenda ntauni musindiwona butu ndadwala chikondi teni pateni chachita kundifika pempeni ndavomera mami ndimalizeni sindipempha kuti ambuye ndichilitseni izi siza gulu siza memo ineyo ndili momo mmene momo
mamimilo chikazi chaonekapo mumachita kala ngati ya mvidiyo mamimuli mpiwe ngati kafiriko mukazafuna banja ife tilipo
ndinu waifi matiriyo tiriyo tiriyo
waifi mati ti ti ti
waifi matiriyo tiriyo tiriyo
waifi ti 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 ti
girl you the waifi matiriyo I just wanna make you my wife oh girl you the one in a million this feeling for you I can't deny oh
iwe ndiwe mkazi woneka po
woneka po woneka po
iwe ndiwe chimkazi choneka po
choneka po choneka po
iwe ndi mkazi wofita po
wofita po wofita po
iwe ndi chimkazi chofita po
chofita po chofita po
mami neno chimkazi choneka po mumachita kala ngati ya mvidiyo mami muli mpiwe ngati kafiriko mukazafuna banja ife tiliko
ndinu waifi matiriyo tiriyo tiriyo
waifi mati ti ti ti
waifi matiriyo tiriyo tiriyo
waifi